Thunder Records.
Meso wa makala ngawe Ngondo ya mikaba ngawe Kisi yu ya mishaela wina Perfume lo wa mupete nguwe Ngia tanda baby Tanda baby Nishala ngaba ngawe Tanda Ngia tanda baby Tanda baby, ihlala ngicabanga ngawe mawungekho eduze kwami. I really wanna be your husband.
I really do.
So do you really wanna be my super wife? Angazi ngithanda umuntu kanje. Mina njalo ngicabanga ngawe. I know when ngijabulisa. Ukutazi mizwa yami Jalo mancinga ngawe baby Nziva ngathi ngiyaphambana Baleke ingqondo ngishoyo uvalo Vuka uthando phela unembiza Vela ngisoze ngivume Ukuhlukaniswa nawe Ngiyakuthanda baby Thanda baby Ngihlala ngicabanga ngawe Thanda Ngiyakuthanda baby Thanda baby Ngihlala ngicabanga ngawe Mawungekho eduze kwami I like the way you hold me They will kiss me, they will touch me Mina ngisoze ngithanda omunye, babe Every day ngicabanga ngawe Sanlo sami woza kimi Ibamba bambe Ifona ukukabuza Ungumuntu wami, ngimi umuntu wami
Thunder Records.